I check out this jam from a blanga.
Oh na na na. Oh na na na.
Oh so na
na na.
International.
Makete kuna unaona. Deli na panilila na kulata zona. Kizani chipebi zoona. Na shwani huyelele moya na nizuena. Pa Facebook usini blocki. WhatsApp usini blocki. Baby lumeni chase. Ni lati waki fake, kila ni tile check. For real na ni shwezi. Kanche ni kakufanyi. Kapa ni tusisenyi. Kana uka utwisisani. Kuli ulumele uwe ni nana. Kanche ni kakufanyi. Kapa ni tusisenyi. Kana uka utwisisani. Kuli ulumele uwe ni nana. Shaka shana. Oh, I love you. Yes, I do love you, my baby. Oh, I love you. Nene unika shaka shana. Oh, I love you. Yes, I do love you, my baby.
Nilikile kaufela zona zeba nilutile wokuku. Mateka we kunotisanga tutu. Na I just wanna love you for good too. Ni utwele kwa teni makeke ni nani mutu. Kantini ezes kamani. Kuti ube wakawe na likaze pahami. Kunelumela hani zivi njikupalanyi. Esi mwendi konji kukuzube la tubalani. Anisa ziba ke unifeza mi upulo vati. I wanna wake up next to you ni kurisi vati. Unicheze zeu lati anizeu salati. So addictive inge ukarati. Kantini kakufanyi.
Kapani tusisenyi. Kana uka utwisisani. Kuli ulumele uwe ni nana. Kantini kakufanyi. Kapani tusisenyi. Kana uka utwisisani. Kuli ulumele uwe ni nana. Cause I love you. Nebe unikasha kashana. Oh I love you. Yes I do love you my baby. Shaka shana. Oh I love you. Yeah, I love you my baby.
For your information, kina wa hao so metiza. Kulila hao kanilumela forgeti. Kubatia itinge toothbrush niko geti. Si utwelize ba kushonga basi chopeti. I'ma treat you right. Konji uliba lepen. Never play with your heart. Inge kwa wana na maregen. For better for west. Niwe na konji ni beten. Inge namba enzi before 11. This is a love letter from me to you. So how boni kutiluli, I mean to you. Kapa uto kwa magilasi. We now can pass back over ipa magilasi.
Kantini kakufanyi. Kapa ni tusisenyi. Kana uka utwisisani. Kuli ulumele uwe ni nana. Kantini kakufanyi. Kapa ni tusisenyi. Kana uka utwisisani. Kuli ulumele uwe ni nana. Cause I love you. Nebe unikasha kashana. Oh I love you. Yes I do love you my baby. Oh I love you. Nebe unikasha kashana. Oh I love you. Yes I do love you my baby.
Who's bad? It's Arthur Busy on it. More fire baby.
Jamanga 365. Yo DJ Busy, thanks for this one. Vin Shady, the bridge, pop and grill. But King, it's Kwabulozi most wanted. Also in Africa, Soko Nazel.
Uptown Beats.
Check out this jam from MaplangaMusicPromo.com. Check out this jam from